Budaki aliniambia nike mbali na ye. Due to the rain atungevuka yote rain. Me ndo the main na kuna mweri anamblain. Nacha ni mdishi nkupesu na jua siezi obtain. Kifo imeja moshi kila sana itajibrita. Nikana asma, nikana mekimbia mita. Kila kituoni wanadaimini mziza. Nikani lazima kushika mzinga. Ulikuwa poa before kutinga. Ulikuwa naokoa ukashindwa kulipa. Sayo na roroa unajiona umefika. Headshot ni kan lilipa boat kukupiga. Apo ukibonga mba unezauliwa. Pia ukibanja sana utashukiwa. Tulia usiforce baraka utafikiwa. Simganga na roga pa unasikiza siwa. Unalala kwa mtaro unaona moko. Alejandro nasikia una moko. Kwanza sema no ha. Kwanza sema no to your jinga.
Unapiga sim bila pesa mfukoni. Nikifika sim you're not performing.
Kwanza sema no.
Yo.
Kwanza sema no to your jinga.
Eti nikutumie dondo ukuji unione. I'm the wrong don, I'm not that lonely. Hata kama ni show you got nothing on me. Uliza maniga jijo from Kilifi. Homie yo, Mr. Politician, where's the solution? Kutoka ni kwe newborn, same condition. Me change constitution, jenja na pollution. Poor living condition, bias distribution. Flagrant, busy ya friend bila weng. Niki sense masanse, mini shazet. Na washikisha ring wakini saka current. When you starje, when you sabka bench. It is special treatment, sababu una trend. Tebu nikuulize wamekuandikia check. Ni reality check hata ikwantaje. Unalipiwa rent unaniambiaje.
Unalala kwa mtaro na una moko. Alejandro nasikia una moko. Kwanza sema no ha. Kwanza sema no to your jinga.
Unapiga sim bila pesa mfukoni. Nikifika sim you're not performing.
Kwanza sema no ha. Kwanza sema no to your jinga. Unalala kwa mtaro na una moko. Alejandro nasikia una moko. Kwanza sema no ha. Kwanza sema no to your jinga.
Unapiga sim bila pesa mfukoni. Nikifika sim you're not performing.
Kwanza sema no ha. Kwanza sema no to your jinga.